E ui le mata ngō fie o whaalinga i le sauninga a mata o ta alonga o le Olimpeka i le taulanga o Rio de Janeiro i Brazil i le pōle a Safarelli na tēnei. Ia e peina tue lāpe la pea lava i li poti o le sasi i le oleonga o le saunga le mū. E le ngata i tangata ta alo, ia a o tangata ofisa mawhai a onga, ia ma le lolofi atu o le toatele o tangata o le lalolangi e mai moa ina ta alonga le Olimpeka. E tō lua whai a onga o le awalo wa a Ausitalia na sa waina ma whaalala iai, pena wha ngā ina se tamā i neifi se i tulou. E wha malo si ai o na wha aua la tupe maisi mea tō tino. Ia e leiloa pena wha pe fea. O na sao se pulufana i le whale ie o lo o ngā lulua e le autu sitala ma toi toi lava i na lawe ai se isi tu sitala mai New Zealand. Na sao noa Greg Nance, o lo ngafa ma le puipuinga o le auta alo mai au Setania nei, o fai a onga, o fai a onga o le ta alonga o le rowing po le alo vaa, na ngai i le no fuanga po le malaya na fai ai le sauninga amata le opening ceremony, ai i le matafanga o Ipanema, na oso fai ai e ni tamata la vau mai Brazil, ni tamaiti se toa lua, ma ele ngata i na faa o lima i ai, ai na faa o ngaina se anga ese se itulou, e faa o faa malosi ai ala tupe, ala telefoni fe aveai, ma se pelaue o le tō nginga ale auta alo au Sitalia.
Both of them were shirt-fronted and physically handled, thrown against the wall. They handed over their phones, a little bit of cash, and one of the robbers took his Olympic jacket that he'd been marching in. It happened to be lying around down there. Other than that, they didn't have much on them at all.
Ua lapata ia ai le auta alo, ina ia le toi ofuina le toa nginga i teimi e feo ai ai, ma ua le toi tāwhawhau i le te o le ono i le fiafi. O te isi whaalavelave o se pulufana na lave ai le tumutumu o le whale ia o se autu sitala, na li potia le tā alonga o le equestrian, le tā alonga whaali ngā solofanua. E le aise isi na lavea, ai na tā ua e se li tuisitala pueata mai Holani o Jacob Mellison, na pa ule pulufana ito tonu le whale ie.
We could see the bulldog on the floor. So one of our colleagues made a picture of it. We don't know where it came from, but because it are all military camps here around. So this is a military village, so I don't know who else could do it.
Le li tuisitala pueata mai Holani o Jacob Mellison.